katono nina chemba tegamba manyogenda manguna ye nenda chikebe nkolera sabokirize darling to senkore mpya mulavu yafe ebikusumbuwa ebinsumbuwa tubigabane nawe chikwatako darling okumanya chichomi bikutawanye yo era banja bakutawanya omanya basajja okukwana tebakukota ne mwabatani nansonga akukukazanyo kabwe nchawaga sajja gagiza kukumanyira tochitwala bubi tipitiriza nyo kulondola lafu wekola pama mwetu buze mirembe wekukubira yakala manye chori meseji omanye chendi okulaba chitegeza binji you mean a lot to me
how are you
www.djericom.com.